You're so welcome kwenye Ijue Kweli na Morininga Sala ambaye nitakuwa nakuletea topic kuhusu maisha tunayoishi kila siku. Maisha ya kawaida, mahusiano, kazi, uchumi, kila kitu ambacho kinatuhusu sisi vijana kwa sababu tuna mambo mengi tunapitia but we cannot share. Let's share. Una comment, una mawazo, please. You're free to share. You're so welcome kwenye Ijue Kweli. I love you a lot and thank you for choosing this podcast. I love you.